Awa kulia vya njigiriza mude suiti yevu ikwe bali kama te kama kakari nevila gilo vivaisiza. Mukawe fuwe gubali koo uo kuteleze vya njigiriza. Bano bategeze zanti abazadde obutakola buvunaanyizibwa bwabwe abasomesa okulaga nti bakola bakoowu n'abakulu b'amasomero obutakola kimala by'ebimu ku ebyo ebikyaviiriddeko okuzingamya ebyenjigiriza mu disitulikiti y'ebuyikwe. Bino bituukiddwako mu lukiiko lw'ebyenjigiriza olutudde ku ssomero lya Bishop Nkoyoyo Matale okukuba tooki ku byava mu bigezo bya P7 n'essimu ey'okuna eby'omwaka oguwedde. Abamu ku bazadde basonze olunwe mu bakulu b'amasomero nga bagamba nti bakola kimala kyokka ng'amasomero gaabwe galina buli ekyetaagisa okulaba ng'abayizi bayita bulungi. Akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti eno Musaasizi Kizito Julius alabudde abakulu b'amasomero abeesuliddeyo gwannaggamba nti kati disitulikiti etandise enkola ey'okubaggyako obukulu bw'amasomero gaabwe ne gaweebwa abalala naddala abo abazuuliddwa nti basemugayaavu. Olono ne babwewa abalaza emaanyi nti basobola okubaako bye bakola.
Omuntu yenna anaakandaliza obusomo nazirimyo ensingo za bupromisi as long as I'm sure I am. Epesa kakakwe kubuza wangu kumulala yenna. It is within my means to coerce you. At the start of this year and it happened this year, next year, all of those things and transfers will be aligned against the reform form among other factors.
Wabula abamu ku bakulu b'amasomero bano ababadde basongeddwamu ennwe nabo olunwe babusadde mu bazadde abalemeddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe olwo abaana ne bafuuka bakitengejja ekibaviiriddeko okukola obubi. Ate ye kansala Sseruyange Christopher nga ye minisita atwala ebyenjigiriza ku disitulikiti y'ebuyikwe ku lukiiko lw'abakulembeze ategeezezza nti ekiseera kituuse buli omu akola obuvunaanyizibwabwe naddala mu masomero ga gavumenti omutindo bwe guba gwa kusitulibwa oba nga gwa kwongera okutambula.
Abana ebiyita guno naddala amasomero gaffe ga gavumenti n'ogufuuyira omugano ogamba nti bonna abasomesa banasomere bwereere omuzaani n'asindika omwana nga tamuwadde na bitabo talina yunifoomu n'olwekyo eyo enkola bw'eteekwa okuba ng'ekyusibwa naye n'abasomesa bakola ogwabwe tulina abasomesa n'abakulu b'amasomero nga bakoowu tulina akantu ke tulimu nti omusomesa wayingira ku ffeero ya gavumenti paka ng'amaze kaddiwa omusanga nga yakoowa dda ebyosomesa takyabiriko nga aliibye takyana kyayizagattako naye nga mwali tekalimukuumiddemu n'ekyo wakati wagiro kakyaliawo naye nga kaliawo obukiiko bw'ebyenjigiriza obw'amasomero ng'otwala amasomero foundation bodies PTN management mukolo ogwammwe.